Egwu a bụ egede ego obodo anyị bụ Nubi si na Nnewi Division. Ya biko, ndị be anyị, nyere anyị aka ka anyị yọrọ egwu nke a.
value trading content.